Essula y'enkaaga mu emu. Omwoyo gwa Mukama Katonda guli ku nze, kubanga Mukama anfuseeko amafuta okubuulira abawombeefu ebigambo ebirungi. Antumye okusiba abalina emitima egimenyese, okulangirira eddembe ly'abawambe, n'abasibe okuggulirwawo ekkomera. Okulanga omwaka gwa Mukama ogw'okukkiririzibwamu, n'olunaku lwa Katonda waffe olw'okuwalaniramu eggwanga. Okusanyusa bonna abanakuwadde. Okubateekerawo abanakuwalidde mu Sayuuni, okubawa engule mu kifo ky'evvu, amafuta ag'okusanyuka mu kifo ky'okunakuwala, ekyambalo eky'okutendereza mu kifo ky'omwoyo ogw'okukungubaga, balyoke bayitibwe emiti gya butuukirivu, Mukama gye yasimba, alyoke aweebwe ekitiibwa ye. Kale balizimba ebyazika eby'edda, baliyimusa amatonga agaasooka okubaawo, era baliddaabiriza ebibuga ebyazika, amatonga ag'emirembe emingi. Era bannaggwanga baliyimirira ne baliisa endiga zammwe, n'abagenyi be banaabalimiranga, be banaabalongooserezanga emizabbibu. Naye mmwe muliyitibwa bakabona ba Mukama, abantu bali bayita baweereza ba Katonda waffe, mulirya obugagga obw'amawanga, ne mu kitiibwa kyabwe mwe mulyenyumiririza. Mu kifo ky'ensonyi zammwe muliweebwa emirundi ebiri, ne mu kifo ky'okuswala balisanyukira omugabo gwabwe. Kyebaliva babeera n'emirundi ebiri mu nsi yaabwe baliba n'essanyu eritaliggwaawo. Kubanga nze Mukama njagala omusango ogw'ensonga, nkyawa okunyaga wamu n'obutali butuukirivu. Era ndibawa empeera yaabwe ng'amazima bwe gali, era ndiyagaana nabo endagaano etaliggwaawo. N'ezzadde lyabwe ririmanyibwa mu mawanga, n'enda yaabwe mu bantu. Bonna abaabalabanga balibakkiriza ng'abo ly'ezzadde Mukama ly'awadde omukisa. Nasanyukiranga nnyo Mukama, emmeeme yange eneesanyukiranga Katonda wange, kubanga nnyambazizza ebyambalo eby'obulokozi, ambiseeko omunagiro ogw'obutuukirivu, ng'awasa omugole bwe yeeyonja n'engule, era ng'omugole bwe yeewoomya n'ebyobuyonjo bwe, kubanga ettaka bwe lisansuza ekimuli kyalyo, era ng'olusuku bwe lumeze ebyo ebisigibwa mu lwo, bw'atyo Mukama Katonda bw'alimeza obutuukirivu n'okutendereza mu maaso g'amawanga gonna.